sasemban lalo nabangani lalo mrabara bethi siphala phala sijabule sonke
Petis pala pala, sjabule sonke.